Groove Sounds Production.
Miss
B1.
Exclusive to Say the Hype Man.
On the mix.
Dizzo.
Kumbo nambo na I think imara mbeleja. No better than you, so Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain. Kumbo nambo na I think imara mbeleja. No better than you, so Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain.
Hey, ah, nabampa pusha. Misi mujipi. Afaye mubike muipi. Palas bamupera na sipi. Tatseka na barwara bipi. Mulendumba nga bola. Ndefu haya kolola. Muli ine aso.
Kumbo nambo na I think imara mbeleja. No better than you, so Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain.
Kumbo
nambo na I think imara mbeleja. No better than you, so Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain.
Fuebo tu alishupa. Twenda mumwela. Ngawali tumpa. Ina wirangwela. Mwachiramu. Ifya pamwele ne pipira kwela. Mwimbona kembo staute chisungu. Fuebo tu alivipa. To mother life. Game una vichinja. I levoteyo. Kale twalinina.
Kumbo nambo na I think imara mbeleja. No better than you, so Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain.
Kumbo nambo na I think imara mbeleja. No better than you, so Daruka. Seko Spain.
Daruka. Seko Spain. Daruka. Seko Spain.
Yeah.
Uncle Tom.
Right.
B-Man.
Dizzo.
Uncle Peter.
Namis.
Young Drakes.
Tiggas.
Otinika.
Managers.
Yeah.
Mr. Cat.
Moveni.
Wanza Mwewa.
See boy.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Jay.